nari kwikaraga kagira imirubo niyamugeraho hari kintu mutazi iyo tubonye igikamyo twese dukaramiraho abo musana umunyamakuru umutije umufungi n'ukufatiraho
igiti iyo bayoresha ku mukene nicyo kirenzaho ku mukire igisebo kitagukozeho gipowe cyangwa se ubikaze usare gabanyije inyori twese turangana cyangwa se uzamira iseri supo nguhaye se warazi imijyi ugabanya ubwo buye twe
ntukajye ugira ibikabyo niyo waba wari kujya ibikoryo niba waryamiye imoso hari umuniga waryamiye iburyo
bitirarangira 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 ukamera nkaho utigeze unahagera bitirarangira 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 ukamera nkaho utigeze unayikora
jyana wari ibivapanywe ibipiti baswenyuye imihanda wagenze ibigambo wavuze birangiye unyembushye bitirarangira ukavamo abandi bakinjira niba wanze gutanga inzira reka nze ngukubite nk'umanyura
furaje ni nk'iyaba munkomaniga nta muntu utabura isoko ibyo gufima no gupfumagura amaniga umupfumu umuremeye inkoko
fata umukungu mukuremo make maze wikomereze zana abafana ngutwareho bake cyangwa muraburize
umwita izina amenye indege yacyuye kwiriba umuzengereze umucukuzi ucukura amanywa yihangu n'ijoro ntiyanshuka
koko niko mpona isanu ya pele ntushakuperereze
ntago wamenye yuko uri busare cyangwa uri busanurize
zitasu wazanye hano n'imiziro ukazigushiririze
kazigufate zikuzunguza aho uvuye zihagusubize
ntukajye ugira ibikabyo niyo waba wari kujya ibikoryo niba waryamiye imoso hari umuniga waryamiye iburyo
bitirarangira 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 ukamera nkaho utigeze unahagera bitirarangira 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 ukamera nkaho utigeze unayikora
jyana wari ibivapanywe ibipiti baswenyuye imihanda wagenze ibigambo wavuze birangiye unyembushye bitirarangira ukavamo abandi bakinjira niba wanze gutanga inzira reka nze ngukubite nk'umanyura